I'ma fall out to you. Mama is a mess.
I'm a millionaire. Sige wambie, tunadundia na snare.
Mwenye, sinajua tabasamu.
Wadidi, fuck the
mbao. Siko mele leke dies, nasa speak up. Kodi sababu ya bullets ina likunja. Si wengine wanadaini, si mavijana. Mavijana. Una tensions of streets na. Siko mele leke dies, nasa speak up. Kodi sababu ya bullets ina likunja. Si wengine wanadaini, si mavijana. Mavijana. Safety mini mgeni sana dani ya hii town. Kani band mupa na mwenyesha ni hii town. Chapa sami shit, alazo mwa sani kwa get blown. Na mama scripts are life, na mama scripts are night. Street life, inspiration, meditation, inakuzesha. Kwenye session na meditation na tukuzesha. Napo survive chuk yetu ziko safe mister. Minister, society na dry rise na justice kila saa. People sana bench easy pictures unita. Nionekana neza kwa solution, kizi shida. Napo sash, napata answers. Repetitions of suits na. Siko mele make it dies, nasa speak loud. Kodi sababu ya bullets ina likunja. Si wengine wanadaini, si mavijana, mavijana. Una tensions of streets na. Siko mele leke dies, nasa speak loud. Kodi sababu ya bullets ina likunja. Si wengine wanadaini, si mavijana, mavijana.
Toka flacharani na kupa lugha gani. Napanga mikakati na kuenda na wakati. Nasimama mbele mati na vabati na shati. Ikia mitaja kati manati wako smati. Masista juu wamevama mini skati. Propaganda kibao, tusha zowea. Kulana lupao, tusha zowea. Kama wona konda si, uyelelea. Juke double, do double, eme yumao. Mwenye chibis, ilunge na twa. Toka eni za mafanewe usu, 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 usu.
Kuna tensions of streets na. Siko mele leke dies, nasa speak up. Kodi sababu ya bullets ina likunja. Si wengine wanadaini, si mavijana, mavijana. Kuna tensions of streets na. Siko mele leke dies, nasa speak up. Kodi sababu ya bullets ina likunja. Si wengine wanadaini, si mavijana, mavijana. Kinavyo tamba na samba, limisha wale wa shamba. Mnafiki, rafiki, mashindo wacha muziki. The street shit ize, taweza hino ize. Beta ujitu ize, sitake nikulize. Teki ize, inembeza hirize. Tunga nisi kuumize, hash. Tunga saba, mena ya mnusu shetan tan. Kaya soba majini, yu sisi buwan kwan. Na mo, kuna tensions of streets na. Siko mele leke dies, nasa speak up. Kodi sababu ya bullets ina likunja. Si wengine wanadaini, si mavijana, mavijana. Kuna tensions of streets na. Siko mele leke dies, nasa speak up. Kodi sababu ya bullets ina likunja. Si wengine wanadaini, si mavijana, mavijana. Kuna tensions of streets na. Siko mele leke dies, nasa speak up. Kodi sababu ya bullets ina likunja. Si wengine wanadaini, si mavijana.